kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters hay-adda amniga Sweden ayaa Khamiistii sheegtay in dowladda Iran ay u isticmaasho kooxo dambiilayaal ah oo ku sugan Sweden dhexdeeda si ay u fuliyaan falal rabshado wata oo ka dhan ah dowlado kale kooxo iyo shakhsiyaad. Hay-adda amniga Sweden waxa kale oo ay sheegtay in dhowaan Iran gudaha Sweden ku beegsatay danaha dowlado kale gaar ahaan dalka Israel. Waxa kale oo ay Tehran isku dayday beegsashada kooxo ka soo jeeda Iran iyo qurbajoogta asal ahaan ka soo jeeda dalkaasi. Madaxa sirdoonka amniga Sweden Daniel Sterling ayaa shir jaraa'id oo Khamiistii qabtay ku sheegay in hay-adda nabad sugidda Sweden ay hadda xaqiijin karto in shabakadaha dambiilayaasha ah ee Sweden ay yihiin wakiilo ay Iran adeegsato. Maxamed Cawad oo ka faalooda arrimaha Sweden degana magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaan wax ka weydiiyey kooxahan ay hay-adda amaanka ee Sweden sheegtay.
Cabdixafid oo labadan kooxood ee hay-adaha amaanka ee Sweden ay sheegeen in ay markaasi Iran u fududeeyeen in ay gudaha dalka Sweden ay ka fuliso weeraro amaba toogashooyin walaba kooxood la kala yiraahdo ee Foxtrot iyo Rumba. Labada kooxood markaa waa kooxo inta badan ee ah dhalinyarada dhexdooda islaaya ee mukhaadaraadka ka ganacsada. Mararka qaarkoodna kooxahan iyaga ayaaba weeraro isu geystay oo dilal fara badan oo Sweden gudaheeda ka dhacay isugu geystay, kuwaasoo oo tiro badan ay ku dhinteen. Balse waxa cusub waxay tahay in markan ay dowladda Sweden ay ku eedeynayso in kooxahan ay adeegsatay Iran isla markaana ay weeraro geysteen u ka mid yahay weerar bombaano oo dhowaan lagu qaaday amaba ka dhacay agagaarka safaaradda Israel ay ku leedahay magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran kama ay jawaabin warkan ka soo baxay Sweden mar ay la xidhiidhay wakaaladda wararka ee Reuters. Sweden ayaa waxaa ragaadiyay rabshado ay abaabulaan kooxaha is-urursada sannado badan, waxaana sannadkii 2023 la toogtay 50 qof, halka 409 kale lagu dhaawacay 363 toogasho oo kala duwan. Wadamada kale ee la isku yiraahdo Scandinavianka marka la isku daro 6 qof ayaa toogasho loogu dilay sannadkaasi. Maxamed Cawad ayaan mar kale weydiiyey sababta ay Sweden ugu badan yihiin kooxaha geyskata dilka toogashada.
Cabdixaafid oo Sweden waxay leedahay diiwaan taariikheed oo dheer oo dhanka toogashooyinka. Sannado badan waxaa ka dhacay dilal toogasho oo kala duwan oo markaasi ay isu geysanayeen kooxaha abaabulan oo ah kooxo shabakada ah oo badanaa ka ganacsada daroogooyinka, isla markaana isku haysta suuqa ka ganacsiga daroogooyinka. Badibana waxay dadkaasi markaasi dhalinyaradaasi degan yihiin xaafadaha dadka kasoo haajiray meelaha ka baxsan Sweden, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrikaba. Marka toogashooyinkaas badanaa waxay dhexdooda ayaa isu geysta iyagoo ku tartamaya suuqyada kala duwan ee ka ganacsiga daroogooyinka. Taa kaliya kuma koobne, mararka qaar toogashooyinku waxay u soo gudubtaa dadka caadiga, iyagoo mararka qaar toogta dad aan iyaga kamid ahayn amaba kuwa aan kamid ahayn kuwa suuqa ku haysta, taasi oo ay ku khaldaan dhalinyaro kale, taasi oo dilal fara badan ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan oo Sweden. Balse haddaba arrinta cusub waxay tahay in markan Sweden ay aad uga shakiday amaba ay isha ku hayso in kooxahan ay adeegsanayaanba mararka qaarkood dowlado ka baxsan Sweden, oo ay sida iminka muuqata Iranba lagu eedeeyey in laba kamida kooxahani ay u adeegsatay qaraxaasi ka dhacay meel u dhow safaaradda Israel, iyo weliba arrimo kale ay sheegeen in lagu weeraray danaha dowladda marti ku ah dalkani Sweden.
Kadib shil toogasho looga shakiyey oo ka dhacay meel u dhow safaaradda Israel ku leedahay Stockholm bishan, iyo walxaha qarxaha oo laga helay isla safaaraddaasi bishii Janaayo ee sannadkan, booliiska Sweden waxa ay kordhiyeen ammaanka safaaradda Israel iyo goobaha Yuhuudda ee dalkaasi. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.